Virgin Records, baby. Yeah. Now my boy, two beats.
Day mama nipikile call, at least ungefinye ile nipata nikuwa rejected call. Kwa hili kwa news ya wana watu wa songa, na wakumbuka wana watu wa turbi massacre. Na wakumbuka wana watu wa songa, na wakumbuka upendo wote wali watu wacha kwa njia ukabila. Kulipisha na kisasi, siasa, muliacha dreams hanging na jua. Yani kama life ingekuwa jiko, tungeongezea makaa. Yani kama life ingekuwa food, hata njaa tungelala. Yani kama live ingekuwa kitabu daima tungewasoma. Yani kama live ingekuwa kitabu daima tungewasoma. Daima mtatoka moyoni. Live yenu imebrikwa fast na uma sana kama Judas kumsaliti Yesu. Na bado machozi yetu yana flow kama mama bila mtoto. Mola walaze kama peponi. Si tunanyi daima rohoni. Mandovu kuliko zile za Mount Master. Yani at times we wish my youth tungepata jobs ndo tuweze kupay attention. At times we wish yule mwanasiasa achukua msaliti. At times we wish wana Marsa bitu wangejua Ukur na Abshiro na wengine ni majina tu. Lakini live ina credits ya Storo Bonas, Once to Lose, Forever Gone. At times we wish wana inji wangejua kufoth ni one day. Lakini amani tuaishi nayo milele. At times we wish wana inji wangejua kufoth ni one day. Lakini amani tuaishi nayo milele. Yani at times we wish akili ya mheshimiwa ingeacha kusota kama mvuko ya wananchi. At times we wish akili ya mheshimiwa ingeacha kusota kama mvuko ya wananchi. At times we wish nyani angejua asali ni tamu kuliko ndizi. Venye ninge wish wana Marsabit wangejua amani ni tamu kuliko ukabila. Tudumishe amani na uzalendo. Tudumishe amani na uzalendo. All in all, Marsabit you live to be home. Kwa wana wa kwanza walivyosema, East or West, home is the best.
Yeah. 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 Yeah.
white boy Kenya. The produce that kutoka Marsabit hadi Mombasa. Nasema amani au sio. Mzuka.
Love a boy production.